Rest in peace, radio.
Yeah, yeah.
Zina Cartel, Kim C.
Yeah, yeah.
We're gonna miss you so, yeah.
But the vibes,
yeah.
Sencha. Okuzali, okuzawa kwe kukungana.
Kukungana.
Okuhimba buna wangana nyoticha we waimbanga.
Soma. Soma.
Chekuzemu ya maulilo kuchoku gamba.
Kufunda mubiro tune mu message zo tunula chifana ni chiwaleka
wo
birungi biwaleka wo biwaleka wo topimwa tebipimwa sabu mutonzi jeri akula muze chisa soja we will miss you soja. Tetulaga urebirungi byolese bibiraga
obadde radio nga bantu bakutuninga obuyimba bw'omukwano ng'obasavinga eddoboozi n'obagenda kuli misinga nnyo
Tugenda
kukumisinga soja.